atuwanguzisa atuyisiza mubizibu enfafa 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 tekubadde kusiima kwaffe naye kusiima kweye wakkiriza leero tutuuke kukkula lino ffenna olw'ebyo byatukoledde kyetuva tuyimba nti asante Mungu Baba asante sana webale mu byonna twebaza amayengo gabadde mangi otuwanguzizza ffe Yesu asante mu byonna twebaza asante Mungu Baba asante sana webale mu byonna twebaza amayengo gabadde mangi otuwanguzizza ffe Yesu asante mu byonna twebaza tusomozeddwa nnyo netwogererwa bingi omulabe ng'alemeddeko ng'alemeddeko naye mukama otulwanidde nnyo ffe totulekereddeko okutuuka wano we tutuuse tebibadde byangu katuyimbe asante Mungu Baba asante sana webale mu byonna twebaza amayengo gabadde mangi otuwanguzizza ffe Yesu asante mu byonna twebaza asante Mungu Baba asante sana webale mu byonna twebaza amayengo gabadde mangi otuwanguzizza ffe Yesu asante mu byonna twebaza
Tetwandiyinziza katimbe
asante mu byonna twebaza